Oh my god, you made it.
Ooh, 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 ooh. You got me flicked, bro. Oh, yeah, yeah. See what I did is love. See me rusher off. Nibu langu, me number sifanye yivyo. I don't see anything wrong. Nisha sema all I need is love, yeah. You just a flick, flick, flick. Ila kukicha wuna taka kileo. Sengino kuna famba. Mtu wa kiki, kitu kikizi wuna taka video. Mbona wishi wanda, yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shinga pi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Una, kameanza kunipa mape. Kame tabi mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabia mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabia mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabia mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. I said, she knows how to give and take. Amenifanya mikwake mateka, yeah. Sometimes I'm just tempted to touch. Pause zake misiazi deny. Chizi fala wangu. Wopo akilewa nonge ya kimombo, yeah. I just like a liku nyawu. Oh no, sitoshe kinataka mo, oh, yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shinga pi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Una, kameanza kunipa mbaya. Kana tabi mba, mba, mbaya.
Kana tabi mba,
mba, mbaya. Kana tabi mba, mba.